Mayibongwe inkosi. Ngalo iculo amaculo nje amangalisayo esiwaculileyo ngeentliziyo zethu. Sinethemba lokuba izinto azikafani ngendlela atsho ngayo amagama yangakunganjalo. Kuba umntu kumele ahlale enyanisekile phambi kothixo kakhulu ke xa ingekabililo hlobo sibona kuthethwa ngalo elizwini okanye ngendlela sicula ngayo emaculeni. Kodwa yinto elungileyo uba siyayiqaphela loo nto, sithi ke sekunjalo sibambelele elukholweni lethu, sithi Nkosi, wena ukuthembisile, ngoko ke kuza kwenzeka. Njengoba sele kuthethiwe, sisoloko sivuya kwaye sisonwabile xa sisiza phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo. Kwikholwa ayikho into engcono nentle ngaphezu kokuba sendlini kaThixo, aze abe namava ngobabalo lukaThixo ekuveni ilizwi lakhe, aze asikeleleke ngokutsha. Nje cinga ngako ukuba kukangaphi apho uThixo asikele khona. Cinga ngako nje, ngapha kweminyaka emininzi kukangaphi uThixo esisikelela. Kukangaphi ethethe nathi, kukangaphi apho aliphakamise khona ilizwi lakhe kuthi, watyhila imfihlelo kuthi, zaze zavutha iintliziyo zethu xa oku kwakusenzeka. Bhali weculo uyacula uthi, bala konke okulungileyo uThixo akwenzele kona, kwayintoni eza kubeka kuwe, yinto oyijongene nayo endleleni. Ithiculo lonke ke uya kufunda ukuba utyebe kangakanani na. Ndiyakholwa ukuba yayingudadethu Hetha owenza waqiniseka ukuba siyawafumana amagama eculo ebesilixelile apha mhlawumbi lwesithathu udlulileyo ngokuhlwa. Xesha lifutshane umntu, yiba nobulumko, wenze lonke ithuba ba lisebenze ngakumbi ngokuba uluhamba kanye oluhambo. Ngoku ke shiyumzila ngasemva ubone ukuba abantu batyibileka kanjani nangobuyatha, ngentlekisa, ngokuhleka, ngemidlalo nayo yonke loo nto. Indoda ethi silumko iyasebenza, izuze, ichithe ixesha, isenza okulungileyo. Ungangabambeleli kwiyure enye phambi koba wazi nje selityibilikile. Ubulumko busifundisa ukuba shiyeke sithembekile, kwaye abathembekileyo bawukuvuzwa. Oh Msindisi, ndifundise ukunikela yonke iminyaka yam enkonzweni yakho iphela, suka namhlanje kude kube sekufeni kwam. Tyala imbewu yobabomi. Oh Nkosi, uza kunika ubabalo lokuba ndithembeke enkonzweni yakho, ide imiphefumlo emininzi sindiswe, cocekile ekukhanyeni kwakho. Kunzima xa kusekhona imigca ngaphakathi. Xolo. Kunzima xa kusekhona imigca ngaphakathi uze ingasebenzi kakuhle. Ngiyakwazi ukubona izinto apha ndingaboni kakuhle phaya. Niculo lithi, oh kolaa nxweme legolide lihle kwikhaya lanaphakade, uyakundibona kwakhona ndikwisandla sikaYesu. Apho ubusuku bubhabhile bamka ngonaphakade, apho kuya kudubula ukukhanya kwanaphakade, apho iculo lemvana liyakuculwa. Oh kuhle kunjani emva koko sikuboneka khona kwiholo lasemazulwini. okuhle kunjani kwisidlo senkosi apho imithi yobomi dubula apho isandi sayonke uhadi iyakucula kuculwe ingoma yokuhlengwa vakale kwakhona okuhle kunjani kwehlabathi yonke into iyadlula idlula nje kuze kuvakale okutsha kwasemazulwini umanyano apho kuya kususa umdiyadiya wentseni inhliziyo ziphakamele kuThixo oh phezulu kuculwe kucule ikwayare sikelekileyo okuhle kunjani konke nje apho imbophelelo yokufa yakwahlulwa apho zonke izinto zenziwa ngokutsha ngokunikelwe kumanyano olutsha apho kuyawuvakala uhadi lwezithunywa apho kuyawucula uculo lodumo lokuhlengwa vakale wakhona kwiholo lasemazulwini and kwaye siyawufumana ubaba lophayana ndinikwe mnyiculo kwakhona mhlawumbi lelesine abahambi phana ekhaya bawubesekelekileyo bevuya ndinqwenela ukuba babe nokwazi ukucula namhlanje umzana wam uArthur uthe ukucula kwakho kubi kakhulu yiloo nto ndingathanda ukuzama kakhulu ukucula ngoku apho into yonke ke kum isebenzelana nokulungileyo abahambi bawufikelela ekhaya basikeleke phaya apho iinyembezi zikungasakhalwayo apho kungayibakho busuku ngokuba uYesu ebengezela phayana njengelanga akukho kuva akuyibakho ntlungu phayana akubakho sikhalo akuyibakho mlando wokufa akukho kwahlulwa akukho ntliziyo yaphukayo hayi kuphela nje kukuthula kwimihlaba yasezulwini o ikhaya elisikelelekileyo ngokukhawuleza uzawuba sisityebi intaba yeThabo ivakala kude apho iculo lodumo ekwimvana lingayi kuphela apho uyasoloko ivakala kamnandi apho izihlwele ezininzi zime ngasemfuleni wobomi hlanjwe ngegazi likaYesu apho kubonakala kuphela ubabalo lukaThixo hayi apho kungayibakho busuku kungayibakho kufa Thixo wababhala kwincwadi yobomi ngegazi likaYesu abavuka abavusa benobungcwele apho awubanothando bafumana ubabalo yaba yimini enjani naleyo umzana uBranham ucula ngenhliziyo yakhe ngendlela yakhe njengam ke ewe soloko kukuhle ndiyakuthanda lonke icumi apho isihloko sifundeka kanje uvakalo lwengoma emnandi ngoku ke nelungelo lokuyicula emva koko inyaniseke kwakhona emva koko lithe liculo ukhalelana nawe namntana kaThixo ngokuthandabuza nangentlungu uba ukulindile ulinde ukukusikelela akayikususa umnqophiso wokuthembeka kwakhe kholwa siso sonke isithembiso umthabathe wena elizwini lakhe umthabathe elizwini lakhe umthabathe elizwini lakhe ukholwe sonke isithembiso umthabathe elizwini lakhe indlela yakho ingahamba kuwo bonke izilingo nobumnyama ungabonakala ukuba amanzi embandezelwa anzulu ngokungenasiphelo kodwa yena lo ukubambileyo akayi kukulahla mthembe ezithembisweni zakhe umthathe elizwini lakhe uzinikele kuwe ukuba uzokhokhela ngokuthembeka noba kusebusuku noba kusemini ukuba Musa ukuye kumthemba naxa ungena kwimiqolombe emnyama akayi kukushiya wena mntana kaThixo obandezelekileyo umthathe elizwini lakhe omnye angaqhubeka nje wayesisitanza sesine sihle inhliziyo yakhe amandla akhe ewe yena ngokwakhe ngowakho wena ndlalifa kunye noKristu ingaba uyikantoni ka ukuba ukholwa apha uya kubona okuninzi phayana mkholwe ngokugqibeleleyo umthathe elizwini lakhe oh ukuba nje singakwenza kakuhle ngamanyama esha khona ukusikilela kodwa ngokuqinisekileyo siyakufumana Silvile ilizwi kwaye ngisoloko ndithanda ukufunda kakhulu kodwa namhlanje kwakumele kuba kufundwe nje ngenxa yomxholo wayesele sixelelwe ukuba abantu bayazitshintsha ngokukhawuleza kangakanani na iingqondo zabo ngokuqala khona intlokomo kube khona ukuvumelana ngoba into inkosi eyithethileyo kwaye emva kwentetho ezimbalwa zangathetho okuninzi kwaye imvo yakhe ingabe kanti yohlukile kwaye singothuka ke abantu indlela abazitshintsha ngayo iingqondo zabo nanamhlanje kuthi nakuwe nakum nakusenzo sikathixo noba yintoni kwaye siyazicikida kwakhona nakwakhona andazi ukuba ukhona na umntu namhlanje ozigwebayo ngendlela ngqwabalala ngendlela endenza ngayo ngamanye amaxesha ndiyacinga ukuba ndiyazitshabalalisa kuba siqhubeka senza njalo kodwa apha siyabona bakwa inkosi yethu kwakumele ibe namava ukuba abantu abasavumelana naye kungezo veki nje ezidluleyo okanye iinyanga ezidluleyo okanye iminyaka kodwa apha kule nkonzo inye kwesi sikhungo sinye ngoku bebesamamele intshumayelo enye ngesaquphe babe nemvo eyahlukileyo kumqolo weshumini esihlanu siyafunda kuba wayefundisa kwizikhungu zabo ezukiswa ngabo bonke mva koko umqolo wamashumi amabini anesibini bonke bamngqinela baze bamangaliswa ngamazwi amangalisayo ebephuma emlonyeni wakhe baze bathi ngaba lona ayingonyana kaYosefu na leyo ke mhlawumbi yayingxaki yabo ukuba bebengasebenzisanga laa ntetho ethi unyana kaYosefu mhlawumbi kwakuzoba ngcono wayengengonyana kaYosefu wayengunyana kaThixo kwaye kumele ukwazi oko bamangaliso kodwa bambeka ngokwenyama ngokweluvo lwabo uYosefu ngokwakhe wayefuna ukubhabha wayefuna umshiya uMariya ngokufihlakeleyo kwathi xa kubonakala ukuba wayelindele mva kokuYosefu wafumana iphupha apho kwathiwa Musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya bengumfazi wakho ngokuba lo mntana awulindileyo ungomoya oyingcwele kodwa apha bathi ngaba ingonyana kaYosefu na hayi ayinguye akanguye ungunyana kaThixo kwaye ulivalisile ilizwi likaThixo kodwa abantu athe bambeka ngokwemilinganiselo yasemhlabeni kwaye basenje njalo namhlanje qolo amashumi amabini anesibhozo siyafunda bonke kwindlu yezikhungo xa baziva ezinto bagcwala ngumsindo bavuka bamvukela ngaphandle kwesixeko hayi nje ngaphandle kwesikhungo kodwa bamkhuphela ngaphandle kwesixeko bamkhokhelela kwincopho ephezulu apho yakhe sakhelwe khona isixeko ukuze bamphosele phantsi kodwa wadlula phakathi kwabo uhamba indlela yakhe abantu nje abanjalo ngenye imini bakhala bathi Hosana makabongwe ozayo egameni lenkosi Hosana enyangweni emva koko asimfuni lo mntu kubalawule kuthi betheleleni imvelo yomuntu keleyo abantu baphethetwa ngapha nangapha zimeko ngaphandle kokuba babambelele kuThixo njengeankile baze bazingise ngokholo kuYesu Kristu ngoko noba kuthethwa amazwi angqabalala uyawushiye kume nenkosi yabona apho umsindisi zangathethe into okhethekileyo ekhubekisayo wabahlaza njengokubhekisela kumzekeliso kuye ngoba bathi mnyanga iziphilise ngokunjalo zonke ezazinto ezinkulu esizivileyo zenziwe eCapernaum zenziwe apha kwilizwe lenu ngokunjalo emva kokwanika nje imizekelo emibini omnye umzekelo suka kumihlawu umprofethi u-Eliya omnye usuka kumprofethi kwimihlawu umprofethi u-Elisha kwaye wayefuna ukugxinisa ukuba ukhathalele abantu ngabanye hayi izihlwele ezininzi ngoku wagxinisa ukuba kwakhona umhlolokazi ophaya eserepta inkosi yamnceda ngaye umprofethi emva koko umsiriya unamani wayeneqhenqa nabanintsi abanye mnye kuphela wancedwayo mnye kuphela umhlolokazi kwaye bakhutyekiswa ke endaweni yoba bancome bathi inkosi ufuna ukunceda umntu omnye namhlanje ngoko nceda mna kwaye ukuba umntu ebeneso similo ngoko wonke umntu ebezoncedeka phayana nantsi imfihlelo bonke umntu afuna ekumele umntu akwenze ekwakumele umntu akwenze ubathi inkosi yinyaniso leyo baze bancedeke uba umntu ngamnye kubo wayenothi inkosi ufuna ukunceda nje umntu omnye ngoko ndim nceda mna kwaye ukuba wonke umntu wayenaso eso similo bangaphi babenokuncedwa ekupheleni bonke kahle kahle wonke umntu kwaye kunjalo ke nala mhlolokazi ukuba umntu omnye wayenothi sonke sinesidingo ngendlela nesidingo ngayo nkosi ukuba uvuzawunceda mhlolokazi omnye namhlanje ngoku ndinguloo mhlolokazi phantsi kokuvakaliswa kwelizwi kumele sisoloko siqonde ukuba inkosi ithetha nathi nomntu ngamnye kubhekiselwe emntwini ngamnye into ayithethayo emva koko akuyibakho umntu ozawucaphuka akho umntu uzawuba nomsindo ngokuchasene noko ke ngoku wonke umntu uzoncedeka yinto umzana uBranham wayithethayo leyo ukuba kungancedwa nje umntu omnye wasejeffersonville mhlawumbi amele axhwilwe ngokumele ukholwe wena ukuba unguloo mntu mnye kwaye ukuba unokholwa ukuba unguloo mntu mnye ngoku mhlawumbi awuzuxhwilwa kunjalo ke umntu kumele abe nokholo ngamnye kholo lwakhe azothi lwandinceda athi uThixo wandinceda uThixo wakunceda hayi into kawonke wonke kodwa amava umntu ngamnye kunye nenkosi kodwa yazi xa ufunda oku apha ngenkosi yethu yenza buhlungu kodwa kwahlukile kubathunywa bakhe wathi ukuba banditshutshisa mna baya kunitshutshisa nani kuba bazigcina iintetho zam bakuzigcina nezinu abantu okanye abafundi abanawukwenza ngokwahlukileyo ngendlela inkosi yabo eyenza ngayo ndicinga ndifunde indawo pha kwileta kayohane namhlanje andenza buhlungu uba uyohane okunjalo kwakumele akhalaze ukuba zange amkelwe andisoloko ndicinga uba ngupawulos owayenamava ngako oku kodwa kulethe esithathu kuYohane ithi phana kumqolo wethoba ndibhalela ibandla ncwadi esithathu uYohane umqolo wethoba ndibhalela ibandla ke usuke lo uthanda ukuzenza mkhulu kubo uDotrefe angasamkeli ngenxa yokuba ndithe ndafika ndomkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo epawulos angathi ngamazwi angendawo enganeli koko usuka angabamkeli abazalwane ngokwakhe abalele abangabangenje njalo abakhuphe ebandleni khawucinge nje umfundi kaYesu othandwayo uYohane ingaba anokhe one umntu na ditsho uPaulos ngamanye amaxesha wayekhe abengqwabalala noPetros ngokunjalo kukhabe njalo kodwa uYohane wayigxininisa kakhulu ngothando kwivangeli yakhe nakwileta zakhe kuba yayide ibe ngokwemizekeliso yayingumfundi kaYesu othandwayo ngela xesha.
Diotrephes, who wants to be first among them, does not receive us. Imagine a man of God.
Naye ngokwakhe kwakumele ahle ezantsi kule ndlela abhale.
A man imbued with the love of God.
Athi ndilibhalela ibandla. Ndalibhalela ibandla ke usuke lo uthanda ukuzenza mkhulu kubo uDiotrephe angasamkeli. Ngindoda kwaThixo umfundi kaYesu umpostile indoda eyayigcwelela uthando lukaThixo kodwa kunjalo sekwangoko kutsha nje ebuKristwini ayikhona amabandla apha abazalwane babethatha indawo eyayingeyo yabo kuThixo uyayibona yayiqale kwakudala loo nto zenzo isahluko samashumi amabini anesithandathu Paulus uyabhala emva komka kwam ngokunjalo abazalwane bazavuka bethetha izinto ezilahlekisayo ngokunjalo yayiqale kudala le nto yenzeka kanjani wayefuna ukulawula wayefuna uba yinto apithi othandayo ukuba abe nento zonke phakathi kwabo wayefuna uba nezinto zonke nantso indlela esuka kuThixo kodwa hayi eya kuThixo nabantu ufuna uba mkhulu phakathi kwenu ayibe ngumkhonzi wenu nonke ahlambe iinyawo zabanye hayi intloko zabo kwayiqhubeka ithi akasamkela ngenxa yoko ukuba ndithe ndafika ndomkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo waye kwaumpostile xa ezisa umdla ebantwini koku akuncedi umntu uyile nto ayiyo kwaye ecikitweni fikele ekukhanyeni kuvavanyo xa uvavanywa umntu uyinto ayiyo uye ivele ekukhanyeni apha uthi ndiyakumkhumbuza ngemisebenzi ayenzayo kulungile yenza kodwa ayizutshintsha nto loo nto kwaye emva kokithi ephololoza ngathi ngamazwi angendawo yinto abayenzayo namhlanje loo nto kwaye ndiyazigweba namhlanje lithi nkosi mhlawumbi ndinomsebenzi kuko oko ingaba unkosi iwunikile lo msebenzi ngaba uPaulus wayenawo lo msebenzi kwenzeka kuloo nto na kuPaulus thi bonke bandishiya kambi uTimothi owayesebenzisa naye ebukumkanini bukaThixo yayintoni kwakhona abantu ababengenanjongo zilungileyo malunga nebandla engqondweni zabo babefuna nje ulungelo kwaye ithi apha kunjani epholoza ngathi amazwi ngendawo engeneli koko usuka ngabamkela abazalwane ngokwakhe abalele abangabangenje njalo abakhuphe ebandleni ayinyamezele kuthi le nto kuthi bandlala ngaphambili umfundi kayesu uyohane bekumele ajongane namava anje kwixesha lakhe kokubini bonakala ngathi kwaqala kanye phaa ekuqaleni kanye phaa ekuqaleni imice emibini yangekho kuphela kukayeli noabheli kuyesu nojudasi kwaqhubeka ngokukhawuleza umoya kakristu nomoya omchasi umkristu sikubonile kwakhona umchasi wavakalisayo wathi anoyolo abancancisayo siye sajongana nale nto mvanje soloko kukhona impembelelo yobuxoki sizicikida kanjani na kuqala sima kanjani nothixo sima kanjani elizwi lakhe sima kanjani nebandla singazicikida ngeendlela ezininzi ukuze sazi ukuba siyintoni na ngenyaniso into esiyiyo kweyona ndawo enzulu hayi kwinto esifuna uba yiyo kodwa into esiyiyo ngokuthi apha umqolo weshumi elinanye mntanda musa ukulandela okubi landela okulungileyo lo wenza okulungileyo ngokathixo ke lo wenza okubi akambonanga uthixo ilolo hlobo sonke isipho esilungileyo sonke isipho esigqibeleleyo sivela kuthixo bonke ubungendawo bonke ububi buvela kumtyholi nobubi kuye ungongendawo ungokhohlakeleyo ngoko wonke umntu onobuthathaka entliziyweni yakhe kunjalo ayivumele uba ilawule kumele axelele ukuba abahambi enyanisweni kwaye ndifunda kwileta yesithathu kayohane umqolo wokuqala indoda enkulu ibhalela ugayo oyintanda endimthandayo mna ngenyaniso ithi ntanda ndingawungathi ngezinto zonke usikeleleke uphile njengokuba usikelelekile umphefumlo wakho kuba ndavuya kunene bakufika abazalwane bangqina ngenyaniso ekuwe nje ukuba wena uhamba enyanisweni
so in the same chapter two people are highlighted
emva koko kufika umxolo wesine onobuqaqawuli andinaluvuyo olungaphezulu kolo lokuba ndive ukuba abantwana bam bahamba enyanisweni ngoku sahluko esinye kuphawulwe abantu ababini banikwa njengomzekelo okuqala ugayo njengendoda yakwathixo ihamba enyanisweni ngokuthembeka ubungqina wo onke amacala ngendlela enza ngayo emva kokuyohane iyabhala andinalo uvuyo olungaphezulu andazi kodwa mhlawumbi ungakubulela kwaphezu koba ndikubulela kodwa leyo ingqiniseko yam enzulu leyo kaloku uvuyo olungaphezulu kunolokuba umsebenzi ebukumkanini bukathixo kunoba sibone sibe ngamangqina ento abantwana bathixo behamba enyanisweni behambisana nelizwi likathixo lokuba bamiselwe kwaye baqhagamshelene nothixo ngawo umoya elizwini behamba kuyo yonke inyaniso ngoko xa izinto zingalunganga xa bengalunganga xa bengavumelani nelizwi abantu ngoko kukhona ke into ebanenkani ngaphakathi kwethu. Asikwazi inceda nje. Sivela enyanisweni, singabe enyaniso. Ilondo nditsho nje ngokuvulelekileyo. Ubungqina bukaYohane. Bubungqina bam kanye obo. Andinalo uvuyo olungaphezulu. Ngaphezu kobandazi ukuba abantwana bakaThixo bahambisana nenyaniso. Kwaye inyaniso lilizwi likaThixo. Ngamanye amaxesha abazalwane kwilizwe lonke jikelele baza kum xa kumele kwenza izilungiso ezithile bengavumelani nenyaniso nelizwi lenyaniso. Emva koko bakhalimela bakhalimela oko kuze kungaphezu kwento endiyimisileyo ndayibhala kwiintetho zam. Kodwa ngoko sawufumana ukuba inyaniso iyawuma kude kube sekupheleni bonke abama nenyaniso. Ngokunjalo bama noThixo kwaye wonke umntu udinga uba benoqhagamshelwano kunye noThixo kude kube sekupheleni. Xa umntu ephuma endleleni nje ifana nendlela abahamba ngayo. Kumzane wethu Reinhold Donda apha onamava kakhulu ngokuqhuba i-train. Andazi ukuba noke niyazi na kodwa uqhuba i-train kulo lonke edlula iJamani mhlawumbi nangapha yakwemida. Awubona amathuba emisiwe apha qale nje kancinci endaweni ethile, indawo ejikayo phaya entshona, empuma, emhlampuma. Ela thuba phaya niliqala nje kancinci kulungile. Kodwa ngoko i-train iqala ujika. Emva koko indlela eyahlukileyo iqale ke ukuhanjwa. Kunjalo kubo bonke abasukayo. Likhona ithuba kwaye lincinci kakhulu. Kwaye ukulungiswa kwalawo mathuba kwanele ukuba uphume emgceni. Ngoba abantu abaninzi abakwazi uyigoba kakuhle. Ngokunintsi abanye babeke kakuhle indawo ebusuku izitrain ihambe phayana iphume endleleni. Uthe ndithetha le nto ifanisayo nje ingaqhelekanga ndiyithetha uba ibhaliwe ukuba abuyiko abukho ubuxoko obuphuma enyanisweni. Ubuxoko oko ibibubuxoko kusuke ekuqaleni. Omnye umntu othi uzothi hayi uba siye egadini yase-Edeni ngoku loo nto iye yacaciswa kuthi ukuba utshaba lathatha ilizwi lalitshintsha nje kancinci kwaye kulapho kulahlekiso luhleli khona kanye phayana. Ngoba ilizwi likaThixo kumele lishiywe ngendlela elibhalwe ngayo. Ngoba ukucaciswa kweli lizwi inyaniso sele ilulahlekiso sele ubuxoko obugqityiweyo. Yiloo nto kumele sithethe kuphela into uThixo ayithethileyo elizwini lakhe. Ngoba njengoba sele kuqinisiwe ukusuka elizwini kuqala nje kancinci kuqala indawana encinci kuze kufike enye indawo yokujika phaya kube khona indlela egqibeleyo engeyiyo le uhamba indlela entsha. Siyabona apho ukuba le ndoda uDiophoro yayisele ukuqinisekileyo ingayijonganga ukutshintsha kwendlela wahamba indlela engeyiyo. Ithi apha othandayo uba nolawulo phakathi kwabo. Yayingalunganga ke loo nto kwaye ayikwazi uba ilunge. Njengoba benditshilo ngaphambili uYohane wagqiba uba amazise izenzo zakhe onke amazwi nentsolo befuna ukujongana naye hayi londa izunceda lendi gcwele enhlizweni yilendi zawuthethwa ngumlomo ake kumuntu ongazichatha ngalonto ndike ndihambe pa emva kwendlu yeshumene esiqenqe kumaxesha amaninzi apho khona iziqhamo khona ndibone ukuba aphuma kanjani amagqabi soloko kumangalisa xa uhlobo luvelisa imvelo yobomi obutsha ndisuke komnye umntu ndiye komnye andingomlimi uyazi ndingunyana nje umlimi emva koko ukhe uyijonge ujonge amagqabi ucinge uba yintoni kakuhle kakuhle leya ngaba ngulo mthi okanye lowa eminye imithi ingafaniswa namanye neminye imithi ngokusuke kumthi uye komnye umthi kumele ndilinde nje hayi kuphela amagqabi andilindi kuphela amagqabi kodwa ndifuna iziqhamo ngoku ziziqhamo esizawuphendula andisadinga uba ndiqikelele uba inoba yile nto okanye yile ingaba yenye yeziya bazibiza intoni ezapesika zasecalifornia ndiqikelele uba kuku okanye ayikuko kodwa xa kufika ixesha zayizisa kuwe ndithi nantsi ke seziziqhamo esi kuloo mthi lo nkosi yethu yathi ngeziqhamo zabo niyakubazi hayi ngamagqabi amaninzi konke okungqungileyo ngoku kodwa niyakubazi ngeziqhamo akufikele eziqhameni sisiqhamo somoya uthando uxolo bulali nonke niyazi kuba kubhalwe kanjani mhlawumbi kumagalati sahluko sesihlanu kumagalati sahluko sesihlanu kusuka kumqolo wamashumi amabini anesibini ngesona esomoya isiqhamo luthando uvuyo uxolo ukuzagada umsindo ububele ukulunga intembeko ubulali ukuzeyisa akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo ke kaloku abo ke bakakristu inyama bayibethelele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo ukuba sidla ubomi ngokomoya masihambe nokuhamba ngokomoya masingabi ngabozuko olulambathayo sithelekisana simonelana siyabona ukuba abapostile baba nomdla kanjani malunga namabandla benomdla ukuba ukukhulu okungcwele kuzawubonakala emabandleni naphakathi kwamakholwa kwaye kuba iziqhamo zomoya ngenyaniso sizawutyhiwa njengoba sifundile apha isiqhamo sityhiliwe kwaye omnye ukukhawuleza ngabona ukuba ludidi olunjani lomoya umntu anawo ngokubhekisele kwisiqhamo ngokwesityhiliweyo kwaye siyabona ukuba irejista yokuqala uluhlu olubhalwe lamagama lude ngoba zine zilithoba iziqhamo zomoya ezidwelisiweyo njengoba ndandizibhalisile ndandizibalile kuqala ungaphinde uzibale nezinye iziqhamo ezidwelisiweyo apha ithi qolwe shumi nesithoba xebezini elinesibhozo ukuba ke nikhokhelwa ngumoya ningaphantsi komthetho yabonakala ke yona imisebenzi yenyama eyile ukrexezo umbulo kungcola ubugheletsha ukubusa kuzithixo ukukhafula intiyo iinkani amakhwele imisindo amayelenqe imbambaniso izahlukano omoya okubulala okungxila iintywala nezinto ezinjengezo endinixelelayo ngenxa engaphambili njengoko besendinixelele kade ukuba abazenzayo izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Oko kunjalo yintetho ebalulekileyo le. Kukhona abantu banamanqanaba ohlukileyo apha. Yonke into ibhaliwe kulo udweliso ngokulingana. Ibhalwe kuluhlu olunye. Umbulo njengolunya, umona njengombulo, zonke ezinye izinto zifundele. Zonke izinto zinto ezingafunekiyo, kodwa yinyaniso. Uba lonke ilizwi kaThixo lavela kumlomo omnye, kwa uThixo omnye owanika umthetho, uzawugweba wonke umntu ngokomthetho wakhe. Ubuthi izithixo, ubugqwirha, uba udibana nomntu namhlanje ube ubusazi, ayo, lo mntu uligqwirha. Ngoko wonke umntu angaqala ke yokungcangcazela, angayazi uba makalinde le ntoni. Kodwa umvumisi unofaniswa nalowana womntu onomoya womona, nakonke oko yimimoya emibi esebenzayo kwelinye inqanaba elivulekileyo. Ewe, singatsho ukuba lona ngumbulali wenze oku nokuya. Uzuko olulambathayo, ukuqhekeka, ukungabikho mxhelomnye. Kwaye uPawulos ubhalela abaseKorinte uthi, ndiyava ukuba kukhona izahlukwano phakathi kwenu, ingaba ningabe kwenyama ke ngoku. Xa omnye sithi mna ndingokaPawulos, omnye athi ngokaApollo, ngokunjalo nje. Ingaba ningobantu ngokwasemhlabeni, aniphili ngokwenyama, izahlukwano okuxeliwe apha. Kumele sithi ukuba besinothatha icala apho omnye abethethuku, omnye athethuku, ya bekhona indlela ezimbini okanye ezintathu ezithe zathathwa ebandleni, ezithe kohlukana ngazo ebandleni. Ingabambi loo nto ngaphezu kokukhonza izithixo nobugqirha okanye ngodidi oluthile nje lomoya, noba ihamba nantoni. Yonke into apha idwelisiwe. Mhlawumbi siyasidinga esipili sentliziyo. Bangaphi kuni abathe bafunda elaphepha litshoyo, elabali litshoyo lithi isipili sentliziyo? Khe ndayifunda iminyaka emininzi yadlulayo. Xelwa intliziyo, intliziyo ethe engakholwayo, intliziyo engekhontsha, ithanda izinto ezidwelisiweyo apha. Oku ingakhangeleki imnyama, kodwa kube khona enye intliziyo elolunye uhlobo. Siyabona uba yona nto ebalulekileyo kuba uThixo unako ukwenza kuthi le nto imkholisayo. Xa sifikela kwinqaba, kwinqanaba apho yonke into engalunganga phambi kwakhe, ngokunjalo ibe ingalunganga phambi kwethu. Ndicinga uba ibingcinga leyo ethe yangena engqondweni yam usuka kundumiso nakumaHebhere. Ithi apha Ndumiso hlosa amashumi amane, Ndumiso sahluko samashumi amane umqolo, okanye mhlawumbi ayiyo le Ndumiso kuko konke. Ewe, Ndumiso sahluko samashumi amane umqolo wesihlanu. Kuthi ke ngumqolo wesine, ayuyolo lendoda imenze uYehova inkoloseko yayo ingabheki kwabagwagwisayo nakubanxaxhi abanamanga. Yehova Thixo wam, wenze okuninzi ngemisebenzi yakho ebalulekileyo nangeengcinga zakho kuthi akukho nto inokulinganiswa nawe. Okanye bendiya kuyixela ndithethe ngayo keziyinkohla engenakubalwa. Nantsi ke lo mqolo bendiwufuna ufunda. Akunanzi embingelelo namnikelo wakudla, indlebe zam uzivulile. Akubizi dini linyukayo nedini lasono. Ndaze ndathi yabona ndiyeza encwadini esongwayo kubhaliwe ngam ukwenza okulikholo kuwe Thixo wam, ndikunanzile nomyalelo wakho usezibilinini zam ngaphakathi. Ndashumayela iindaba ezilungileyo zobulungisa ebandleni elikhulu. Ndabona ndiwuthintelanga umlomo wam Yehova, wena uyazi. Kodwa ngokukhawuleza masitshile siye kumaHebhere apha elizwi ngokunjalo licatshulweyo kwakhona. Ithi apha kumaHebhere isahlo seshumi umqolo wesihlanu, kungoko akungena ehlabathini athi akuthandanga mbingelelo namnikelo wakudla ke undilungisele umzimba. Amadini atshiswayo kuphele nangawesono awukholiswa ngawo. Ndaze ndathi yabona ndiyeza incwadi nesongwayo kubhaliwe ngam, ndiza kwenza ukuthanda kwakho Thixo. Phayana xa esithi amadini anyukayo nedini lesono akukholiswanga ngako anikelwa ngokomthetho. Ngoko uthi yabona ndiyeza ndizokwenza ukuthanda kwakho uThixo, ususa ukokuqala ukuzamiselo kwesibini ngentando leyo esithe sangcwaliswa ngayo ngawunikelwa komzimba kaYesu Kristu kanye kubo bonke. Lilizwe elimangalisayo elinjani! Amadini anyukayo namadini esono noba zeziphi na ezinye bungazifuni wena, zazinikelwa ngokomthetho kodwa zange zizisentsindiso ezo zinto kwaze kwafika lo kubhaliwe ngaye. Yabona ndiyeza ncwadini esongwayo kubhaliwe ngam ukwenza ukuthanda kwakho uThixo. Intando yakho ndiyithandile, undilungisele umzimba. Siyakholwa uba iNkosi izilungisele umzimba okunjalo olibandla. Ndikholwe njengoba uThixo ethe wadinga umzimba woba azise isiqalo sale ndalo ingcwele okunjalo, ngoko ke neNkosi inebandla ukutsho ke umzimba wakhe. Uzilungisele umzimba, umzimba kaKristu, kwaye kuwo lo mzimba uThixo ufuna ukuzukisa. Kulo mzimba inye kuphela into ekumele ithethwe yenziwe, ukwenza intando yakho ndikuthandile njengoba kubhaliwe kwakwincwadi yesongwayo njengoba kwakunjalo inkosi yethu kuyaba njalo kunjalo kwabo benza umzimba wakhe. Ngabe kukho ukuthanda kwami, kodwa makwenze ukuthanda kwakho. Kwayengenxa intando yakhe nalinqako, wayengenantando kuphela, kodwa ukunjalo wayenako ukubeka la ntando, ukwenza la ntando yenzeke. Soloko sithi umoya uyafuna kodwa inyama ibuthathaka, kodwa ukhona lo wathi yena ukunjalo owayesenyameni kodwa wabeka umoya kaThixo ukuze oyise inyama enze intando kaThixo apha emhlabeni emzimbeni wenyama, ukuze sithi thina basesenyameni sikwazi ukwenza lo mzimba kaYesu Kristu ngokunjalo senze intando kaThixo eluzukweni nokudunyiswa kwegama lakhe. Yanga angandinika, yanga angasinika sonke ngalubabalo. Amen. Masimeni sidumise. Ndakubulela ngenhliziyo yam ngaleli zwi lakho elixabisekileyo engcwele. Enkosi, oba kusekhona ixesha lenceba. Siyabulela ngokuba sinokujonga ilizwi lakho njengesipili. Siyakubulela ngokuba wena uthe usixolele ukusilela kwethu, sihlambe kuwo wonke amabala nemibimbi. Usenze uba sisondele ekugqibeleleni. Sinolunxano ngaphakathi kwethu ukuba uhambe nathi sikwazi uma phambi kwakho, sihambe endleleni zakho. Nkosi, sisikelele sonke egameni likaYesu. Amen.